To a private school. We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance kulive apitamo. Got to keep it moving. Kuli nkani abandani nabandani kuno mwanti. Cause time keeps on moving. Iseti malanga nako chape, we don't judge you. Got to keep it moving. Kuli nkani abandani nabandani kuno mwanti. Cause time keeps on moving. It's a team alanga nako chape, we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Valungu na vokansi ya tisivali eligible. So opponent ya pakali invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi ya ntimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Vama lavu visankale by force. No wonder bami komelani bondi 2 years. Iva Mario bapaka pazedi 2 lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chienda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani nabandani kuno mwanti. Cause time keeps on moving. It's a team alanga nako chape, we don't judge.
We don't judge, tipasa cheka update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya mahafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope choni simu na muri sivinga munche. Mumuuze pario yake yenze che munche. Vindoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila voice vanaya mboyopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalasti. Ritari bugacho sasingo. Imagine ina manje mampia kari single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Muliea ya matezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ati vana mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani nabandani kuno mwanti. Cause time keeps on moving. It's a team alanga nako chape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge.
Everyone can produce.
Not like D-Jones.
Not like D-Jones.
Not like D-Jones. Not like D-Jones. Not like D-Jones. Not like D-Jones. Not like D-Jones. Not
like D-Jones. Not like D-Jones.